Naremwe kubwa impamvu wimbaza icyo ndicyo ni ushaka kukimenya ukibazo wandemye agaciro kanjye kabarwa mu maraso kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini nubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye ahubwo atuma uwandemye ngo akize uwiyishe kubaho mbikura kuri uwo nguwo nyine kandi icyantega niriza nikiza n'ukuri sinabayeho ku mpanuka sinabayeho ku bw'ingorane cyo nabaye cyo nakibereye muri we kandi kwiyereza zanjye z'iwacu mu ijuru igiciro cyinshi w'impimba amazina kuko kuyanyita ari byo bipfo by'icyondicyo umuzungu mwirabura n'ibindi nk'ibyo njye mbona ari amahimbano narabirenze ibyo icyondicyo n'ikindi kirenze uko ndeshya sinibara ry'ururuhu oya 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 uwundi wenda umwana w'imana rurema ubu nyanshima imana yo yangize icyo ndicyo sinabayeho ku mpanuka sinabayeho ku bw'ingorane cyo nabaye cyo nakibereye muri we kandi kwiyereza zanjye z'iwacu mu ijuru sinabayeho ku mpanuka
simanuka
sinabayeho ku bw'ingorane cyo nabaye cyo nakibereye muri we kandi kwiyereza zanjye z'iwacu mu ijuru amateka yawe burya yarayahinduye nushaka ubyemere ngo kubigeraho bitari byoroshye ariko yarabikoze ujye umushimira kire juru ririmba iby'iyo ntsinzi yawe aho guta igihe mu bitagira umumaro byabaguhimba amazi n'ubihorere ahubwo ujye ubaratira icyo yakugize cyo twe turi abana b'uhoraho mu ijuru abo yahinduye aho kubahwa ntitwakomeza kwigumira mu bujiji kuba turi tahiriyo twateguriwe twe turi abana b'uhoraho mu ijuru abo yahinduye aho kubahwa ntitwakomeza kwigumira mu bujiji kuba turi tahiriyo twateguriwe kuba turi tahiriyo twateguriwe kuba turi tahiriyo twateguriwe nitwakomeza kwigumira mu bujiji